agaasimaha waaxda caafimaadka iyo nadaafadda dawladda hoose ee Baydhabo xafiiska warbaahinta kala hadlay iyo waliba ugu qayb galaya milkiilayaalka hoteelada iyo kawaanada laga gado hilibka oo ka yaala magaalada Baydhabo kaasoo lunku hadlay sidii shaqalo aan qaadada lahaayeen kaararka caafimaadka kulanka intuusa dareer iyo waliba lunku doodaya muhiimadda iyo latay iyo bulshada qaadanka kaarka caafimaad si lunku hortaga khataraha cudurada faafa waa gaar ahaan shaqalo gaar ahaan tumajaryaal oo meelaysay tiya meelo bulshada sida joogtada ee isticmaalayaan agaasima waaxda caafimaadka iyo nadaafadda dawladda hoose ee Baydhabo Cabshir Cali iyo waliba bulshada uu san ka baaqay in iyo qaadanka kaarka aqoonsiga si kor lanka qaada caafimaadka bulshada gaar ahaan han bulshada adeegayanka
may baan faanaan tiina ka hadala arrimaha la xiriira kaarka caafimaadka dawladda hoose ee degmada Baydhabo oo yaa lanka talagalay guud ahaan intii oo qaadan lanka stoom waadin ee degmada Baydhabo ka shaqeeyo bulshada adeego intii soo qaadada waaxda caafimaadka iyo faydhorka dawladda hoose ee degmada Baydhabo oo markasta diyaar ah inta ilaalada madxabka bulshada ku nool magaalada Baydhabo iyo guud ahaan ilaalinta deegaanka degmada Baydhabo si aan ogno degmada Baydhabo mayba martigeeday guud ahaan dadyo ka kooy guud ahaan koonfur galbeed sidii gobol bulshadeena markasta may sameeyaysaa koronka oo dhanka bulshada ah haddii markasta lan ilaalin marka waxyaalaha oo ii sheeg badqabka bulshada meel ka dhalada kore intii si sahlan ka faafan walanka socodarada faafa haddaba may yeeris masan sameeyaan oo nuu weerana guud ahaan xarumo iyo kumid ayan hoteelada maqaaxiyaasha goobaha oo lanka soo timajaryaalka dadka ka shaqeeyaan kawaanleyda iyo lankasto oo goob xarun caafimaad ka shaqeeya oo bulshada adeego intii iyo kooyan xafiiska waaxda caafimaadka ee federaalka dawladda hoose ee degmada Baydhabo iyo si loo ogaado cudurada markaas iyo qaban si loo ogaado madqabka bulshada markaas ee lanka muwaadinka uu shaqeeyo si loo ogaado markuu aragni waaxda caafimaadka ee federaalka dawladda hoose intii guud ahaan degmada iyo fududda intii si sahlan cudurradaas iyo ka faafan may la diyaariyay kaar caafimaad oo lanka talagalay intii oo qaadan qofka shaqsiga uusan shaqeeyo bulshada tusaale haddii uu maqaaxi ka shaqeeyo may la fadeen dus kaar caafimaad qaadada si markaas loo xakameeyo cudurrada meelaas ay isu ka faafo qofkan oo TB isu qaba oo geefka 100 qof uusan adeegmay dhig horta meelanta 100 qof kale intii oo TB isu meelaha qaadan qofka agaar shuhu qaba sidoo kale marka may rajaynahay intii xarumagaasi uu kooyan xarunta meel ka faday intii xarunta shakhsiyan aan qaadata shahaadada faynorka dawladda hoose sidoo kale dadku markaas ay ka shaqeeyaan maqaaxidaas mise hoteelkaas mise barbeerigaas mise goobtaas iyo kawaanka meel ku fadayoon individual mise shakhsi intii aan qaadan kaarka caafimaadka isla markaas la ogaada waxyaalaha markaas ay cudurada faafa lanka soo oo bulshada dhaxdhaxadiye si sahlan ay ka fido kuran markale mayba aan sheeganaha intii oo si degdeg ah isku diiwaan geliyay waaxda caafimaadka federaalka dawladda hoose ee degmada Baydhabo lan alaale lankii maaragtay usu muddadaas qoyo ku waayana may mutaysada doona gudaha dawladda hoose sharciyada aan yaala wal markaas ay waamir ah saarta lankii koorkooy yaa la maray doona may rajaynahay intii aan ku wada shaqeynaan gudahaan badqabka bulshadeena iyo tan deegaankeena intii aan ku wada shaqeynaan ma rajeeyay lankastana awaamirta si la hansaaray intii oo qaadan